so I don't fit in. That's hell. It's hell when you can't be around your peers. All my life grew up around black people, poor people, but I can't live around poor people now because they're rotten. And why would they rot? Because they're starving. Because there's no money here.
Pilole ifuna bapina, lama njengezibuza. Pilole ifuna bapina, lama njengezibuza. Pilole ifuna bapina, lama njengezibuza. Ngizamile ndlulekile, namaphupho akasekho. Ngizamile ndlulekile, namaphupho akasekho. Ngijamile ngiyazibuza, orifuna mina ngikhuphula ama-socks. 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 Namathemba akasekho, ayendlulekile. Ilanga lishonile, lashona namaphupho wami. Nabazali bayokana, nabe ngibona ngihlulekile. Nabezali bayokana, nabe ngibona ngihlulekile. Kuzomela ngihlale phansi, linge wena mdali wami ungiluse. Kuzomela ngihlale phansi, linge wena mdali wami ungiluse. Jamile ngiyazibuza, orifuna mina ngikhuphula ama-socks.